laba diyaaradood oo nooca rakaabka qaada ah oo ayaa isku dhacay iyagoo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Diyaaradahan oo la sheegay in mid ka mid a laga lahaa dalka Gambia, ta kalena ay ahayd diyaaradda taakulaynta ciidamada AMISOM, ayaa baalasha isku dhuftay xilli ay diyaaradda AMISOM soo fadhiisanaysay, islamarkaana ay garoonka sii fadhiday diyaaradda Gambia oo maalin ka hor ku cilladowday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Kordhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya, Cali Maxamuud Ibraahim. Ugu horreyna waxaan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
Wax way dhaceen been ma aha, laakiin sida wax loo sheegayo ama loo buunbuuninayo ma aha.
Say u dhaceen markaa
dayaarad Gambiya laga leeyahay oo fadhida oo shalay qalab ka xumaaday, sugeysay maanta in loo keeno qalabkii, ayaa dayaarad kaleeto oo ay leedahay qolyahan la shaqeysa AMISOM markay soo degtay saksiga intay ku jirta ayay waxay ku dhifartay labada baal ayaa isku dhacday. Bani aadamkuna hadda wuu qaldamaa, qalabka kabtanka iska lahay watay dayaradan AMISOM la shaqeysa oo ah C-130 inuu iska fiiriyey aheeday marshaalka markaa isaga wada oo soo socalina uu raaco garoonkuna xoogaa jaam ayuu ahayo, waa xooga dayaradoo ku badnaayeen. Haddee olod xowli badan ayuu ku taksin garaynaya dayaradda markaas negligensa ka timid isaga daraaddeed, labada baal labada dayaradood dhankooda geeska afooda ah ayaa isku dhacday.
Watay maxaa soo gaadhay markaa diyaaradihii isku dhacay markaas?
Sii isagu oo watay dhaawaca kaasaa u badneeday, waayo iyadoo dhaqaaqi ku jirtay in baktiba iyaday u badneed. Taangiga meesha uu ka bilowdo ayaa xoogaa jugtu ka gaartay, xoogaa shiraalaha iyada ka dhaartay. Midda kaleetood uun adiga shib metaalka oo wingiga ah ayay xoogaa fiirmay, wax kaleetood ma gaarin. Iyadana hadda dayarada u imaanaysa oo qalabkii u wada wixii dhina high speed tabahaliga lagu xiray inay kacdaan rajaynayna mardow. Midda kalena kulleyti waa iyaduna hadda ciladeed cilad aad u sii weyn maaha.
Waa tahay marka waxaad ii sheegtay in diyaaradda Gambiya laga leeyahay ee marka hore garoonka sii fadhiday baalka ay wax ka soo gaadheen, diyaaraddan kalena dhaawacu iyada u badan yahay oo taangiga meel ku dhow iyo ay xoogaa iyadana jooga ka gaadheen. Diyaaraddan Gambiya laga leeyahay marka hore ciladu soo gaadhay, hadda suurtagal ma tahay haddii wixii markii hore ay u ciladaysnayd loo hagaajiyo inay duulimaadkeedii samayn karto?
Haddaan bal hadlay ay ila hadlayeen dayarada khartuumka soo socda oo qalabkii u sida, iyaguna baal waxaa jirta la yiraahdo had speed tape la yiraahdo oo badanaa bayrudu waa sitaan haddii lamyerigaas wax ku dhacaan, yacni tembariga fidbeer waa tembariga fidbeera lagu xiray, haddeena qalabka loo keedana waa kacaysaa, problemka lama jiro.
Waatay diyaaraddan kale ee markaa AMISOM la shaqaynaysay iyadu maxay ahayd? Ma diyaarad rakaab bay ahayd mise diyaarad dagaal?
May dagaal ma jiriyo, waa diyaarad rakaaba, waa C-130 ciidamadaas gobollada joogjooga iyo raashin iyo maaragtay alaabu qaadda oo haddaba waxay u socotay saaka waxay ka timiday ayaaday baydhabo, then baydhabay ku noqon rabtay banweyne aaday rabtay markaasay galab soo noqon rabtay shanta daraas.
Waatay marka iyada ka waran diyaaraddaasi jugta soo gaadhay, suurtagal ma tahay in airbootka dhexdiisa lagu hagaajiyo mise waxay noqonaysaa inta airbootka laga saaro in meel kale lagu dayactiro?
May waxba meel ay fadhida meesheeda loogu imaanaa, maadaama hangar hadda aanan anagu aan haynin, koox farsamo oo iyadu leedahay u imaan doonta ama busiba insha allah, waana wax weyn maho, waa la ribergareynayaa.
Inkastoo aad tilmaantay in dayac uu ka yimid wadaha amaba bailootka diyaaradda AMISOM waday, haddana suurtagal miyaan ahayn in diyaarad waliba ay runweygeeda haysato oo aanay diyaaraduhiisa soo gaarin?
Hadda bani aadamka aad arkaydid waa kala nooc, kabtanka nin dhalinyara waa ahay, xoogaa adiga ma aqaano qalabku asaguu ka yimiday, inuu difaacay aheeday ninka hagaaya oo marshaalka ah oo haddii loo sanyaay siyaasiso dan labada duuliye nina bilix buu leeyahay, nina midig buu leeyahay, nin walba dhankiisa inuu ka fiiriy aheeday wax miyaa kugu dhow, wax kala miyaa jira. Hadde neglijensada uun bani aadamka waxaad moodaa marmarka qaarkood hawshay xariifna ma isku siiya, marka ma gara kara anugu, laakiin wax sidaas u dhacay ila tahay neglijensa ku dhacdaan arka.
Waan gartay. Markaynu u nimaadno garoonka guud ahaan, diyaaradaha isticmaala qiyaastii imisaad ku sheegi kartaa maalintii?
Adigu 70-60 movement wax la yiraa ayaa jirta, anaka kalagayna ma nihin, waxaa nala jooga UN ka qoliyahan Amisom ganacsiga wuxuu dhawa isku dhex jiraan oo kala ma baxsano kulli baan ka aadna marka hadii la isku cusub ay movement ka soo hawaa oo moosis 67 oo dhiganta teddy ama teddy 5
waati hadeen marka macnaheedu 6 diyaaradood ama 3 diyaaradood ba maalin kasta soo dega oo ka duula cilcilisahan waati diyaaradan Gambia laga leeyay iyadu maxay ahayd ma diyaarad rakaab bay ahayd mise iyaduna hawlo military bay u socotay oo sidana kala ayayduna ciidamada caawinaysa
bas 320 ahayd waa rakaab shirkad way taruq diiran taruq airline waxa taas ku qoran kulliti anigu cidda hadda toos u leh ma garanayo laakiin registerka meesha ka tahan garanaya hawl ay u timiday inay hawl wax qaado marka cilada meesha ku dhashay
marka ma kira gaar ahayd mise diyaarad rakaab oo duulimaadiyad joogto ah ka samaysay airportka weeye
macnaheedu kan akteena kama samaysay waxay ku timiday kiro caadi ah ku timiday oo marka loo soo kareystay
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya Cali Maxamuud Ibrahim oo goor dhaweeyay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ee ugu waramay